kali sana. Tatendaga bana. Itabidi ba. Alitaize na vide.
Especially, iki wana chida na kukimbianga we baba. Especially, mawazo kinisonga na kwambianga we baba. Especially, eventually when you die for me. Especially, eventually when you die for me.
Para kurama raga kera zikonda bakanya ba tafi wa kweri. Para kurama raga kera zikonda bakanya ba tafi wa kweri. Wanafanya usherati wanasema ati nini, ati ni mapenzi. Wanafanya usherati wanasema ati nini, ati ni mapenzi. Iloba, azina kampu maboga, na hiyo ndiyo kweli. The Bible said, ukweli my brother, takuweka huru.
Especially, niki wana chida na kukimianga we baba. Especially, mawazo kinisonga na kwambianga we baba. Especially, eventually, when you die for me. Especially, eventually, when you die for me.
Papa God, you're the one. All over the nation, we have out when we pray. Christian people, we are praising every day. Say, Hosanna, most time, we are saying, Hallelujah, umebadilisha my life. Toka kwa giza, umenipa hiyo light. You in a delight, you in a delight. Pop, mwangaza, where we be kwanza. Yesu niye mwamba, bim. Jehovah niye answer, bim. Yesu niye mwamba, bim.
Mungu anashinda shetani na maswara. Oh yeah. Mungu anashinda shetani na maswara. Oh yeah. Tumpambe baba. Oh yeah. Tumpambe baba. Oh yeah. Tunapiga magoti. Tunasali yani omba, tunabudu papa. Wanapiga magoti, wanasali yani omba, wanabudu papa. Hey, tunabudu papa. Hey, wanabudu papa. Hey, tunabudu papa. Hey, wanabudu papa.
Especially, niki wana chida na kukimianga we baba. Especially, mawazo kinisonga na kwambianga we baba. Especially, eventually, when you die for me. Especially, eventually, when you die for me.